chanyega na ye nange goza ndi wanera yansobera
yansobera
amaguru kamfamba
Oh.